Yeah, ay, kuqa phansi ngamadolo ngiyathandaza. Yabi ukuthi uNkulunkulu asose wangilahla. Ngumuse muhle njalo nakusasa. Take no days of a leakel amahala. Kuqa phansi ngamadolo ngiyathandaza. Yabi ukuthi uNkulunkulu asose wangilahla. Ngumuse muhle njalo nakusasa. Take no days of a leakel amahala. Fanile, ekhaya babuke mine doctor, I could never ever lose. Lagini aksi choice me is a rogwa mele ngwine. Mo kuluma ngesing, you talking great and I'm the winner. Mo kuluma ngelfotak bege tela, yeah that's me now. I had to persevere, my mama never raised no quitter. Be mele ngfostele, take the W, you be a winner. Flows off a veteran, said you call fucking Peter. You ill and I'm iller, kiss me the beat and I'm a killer. My daddy up then left, dog, that broke my mama heart. One pool in 50, oh, dog, that broke my mama heart. Yeah, yeah. Ay, kuqa phansi ngamadolo ngiyathandaza. Yabi ukuthi uNkulunkulu asose wangilahla. Ngumuse muhle njalo nakusasa. Take no days of a leakel amahala. Kuqa phansi ngamadolo ngiyathandaza. Yabi ukuthi uNkulunkulu asose wangilahla. Muhle njalo nakusasa. Take no days, balikela mahala.